dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo.
Ijwi rya Amerika I Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo murakomeye. Ikiganiro cy'uyu munsi turagiharira abaturage, turagiharira mwe mutwumva aho muri hose hirya no hino mu gihugu, mwe mutugezaho kenshi ibibazo muhura nabyo kugira ngo tubafashe kubitangaza no kubyumvikanisha. Uyu munsi turaha mikro mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa watembereye mu karere Kanyamagabe mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda.
Mwaramukanye mahoro mwese abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo ku ijwi ry'Amerika. Uyu munsi ikiganiro cyacu kibanze ku kibazo cy'inzara mu bice bitandukanye by'umurenge wa Kitabi mu karere ka Nyamagabe mu Majyepfo y'u Rwanda. Ni inzara yatewe n'udukoko tw'ibishorobwa biba mu butaka birumbye imyaka y'abahinzi. Ibi bishorobwa batuye umurenge wa Kitabi babwiye ijwi ry'Amerika ko byabaye ndanze. Muri iki kiganiro turi n'abaturage bahora bahangayikishijwe n'ibi bishorobwa, ubuyobozi bw'umurenge wa Kitabi ndetse n'abashinzwe ibikorwa by'ubuhinzi mu ntara y'Amajyepfo. Muri kumwe na Eric Bagira Ubusa, reka dutangirire ikiganiro cyacu mu mirima y'ibishyimbo n'amashaza Kitabi, rubanda badusobanurira iby'ibi byonyi.
Ashobora kugenda akakwereka iby'ubushaza, ibishorobwa byari uko bimeze.
Nkomada murao. Bagenzi bawe barambwiye ngo buriya nje hano wahitunyereka ibishyimbo biba byariwe n'ibishorobwa uko biba bimeze. Nibihe
kira hino rewe ubushaza uko bumeze?
Ubushaza
ibishyimbo rero ubushaza
yagenda mutaragiye ku nuko igishyimbo cyose cyatangiye kugira ubushaza batangiye kuba umuhondo.
Rewe ubushaza urareba nk'ubu nkuru nguru buno gutya
utu twabaye muhondo.
Eh, urabona ko hano ureba nka kuri hariya turatwaye tubu muhondo. Ubu ngubu ni igisharubwa kiba cyatumye bimera gutya. Iyo nge ukahahinga indi myaka ugenda ubibonamo ugasanga nibyo gusa. Urabona ko buriya nyine bwafashwe ni kuri ya nyine duhinga wapi ntuzageremo.
Ndabona n'ibishyimbo byabaye umuhondo.
Buriya ni kuriya biba bimeze nyine. Ntibibyibuhe ngo bishishe nyine biza n'imiteja. Nka buriya kikaguma kuriya ntigikure ngo kizamuke.
Urabona hari n'icyo mweretse hari byo turi kurandura tukabereka ko imizi yatangiye kugira. Dore nk'ubicyacitse mu mwobo, ubu ni kuvuga ngo nicyo cyakiri, ni igishorobwa cyakiriye munsi. Ubu urabona ko umwobo wazamutse, urabona cyane umye kweri. Ntabwo ntagisigaye. Ubu icyo ari ukwera se ubu ngubu gisigaye
ni ukuvuga ngo ucukuye hasi ugisangamo?
Ucukuye hasi ugisangamo ahubwo gusa cyo kiranarya kikongera kikisubiramo hasi mu kuzimu. Gusa iyo turi guhinga kubera ko ubucukuru ukageza hasi nibwo ubisangamo hasi.
Ruzaburusha ariko mureba rwamaze ni igishorobwa nta
kindi. Buriya kirayi ni igishorobwa.
Kiba cyamaze ni uko duhinga rero bikagenda.
Ni ukuvuga ngo iterasi yose ushobora gusanga byarangiye.
Bimeze gutya ntunabonemo n'icyo murari umwe. Ntubone n'umurari rumwe.
Mwe ntabwo muhinga.
Turahinga.
Biba bimeze bite?
Ibishorobwa? Ibishorobwa birona.
Birona. Duha isura yabyo. Uvuga ngo byaje bigenda bite?
Byaje se. Iyo byaje nyine, iyo byaje ni ukuvuga ngo nyine nta kweza nyine biragenda nyine bikarya imyaka nyine. Bikona nyine imyaka nyine ugasanga yatukuye ntihagire ikintu kizamo.
Ubushize byaraje byasize ngaruka kikuri mwebwe.
Ngaruka byasize nyine nuko nyine abantu nyine bayabezaga nyine bakaba basagurira amasoko bakaba nta kintu bejeje kandi bitewe n'ibyo bishorobwa nta myaka bitarya. Ibishyimbo, ibigori, ibijumba byose birarya n'ibirayi.
Ndabona ukiri umusore.
Ngende umusore kabisa.
Abasore bo mu cyaro bariharika, wari wariharitse?
Jewe se wose ari umuntu utiharika ahubwo.
Wari wariharitse imisozi ingahe cyangwa se amaterasi angahe? Ibishorobwa byari yahangana iki?
Twebwe ntabwo tugira imisozi. Kubera ko twavutse nyine imisozi yararangiye bene yo barayifashe.
Wari wariharitse ahantu
hanga tugira uturima ntabwo tugira imisozi.
Wari warahinze ahangana iki byari yahangana iki bishorobwa?
Ushobora nyine nkawe ushobora kuba ufite nk'uduterasi dutatu tune ukaba ari gukuramo ibiro jana by'ibirayi ugakuramo nk'ibiro wenda bitari no hejuru y'icumi ugasanga nyine bibaye nyine ikibazo nyine ku mirire nyine nabyo bijya bizamo
kubera igishorobwa.
kishoroga nyine je nacyo nyine kirabiteranye
iyo uhinga se bigenda bite
nkubwo ubuntu agara ukubyica kuko iyubyishe amagi yabyo ngo harahantu wiciye akongera kazanti
iyo uhinga reka bakunganire iyo muhinga bigenda bite
iyo duhinga turatabira tubikuramo tubitorera mu ibasi hanyuma ukabikira nk'ahantu bigashonga izuba rikabyica nko mu ibasi
kuburyo bishobora gushiramo se
bishiramo iyo dutuye mu ifumbire n'amashwagara
byabasigiye ingaruka ki
ingaruka ni inzara
inzara gute duhe urugero
turashonza kuvuga ngo imyaka twabonaga si yo dukuramo
ubu wagera mu rugo yasanga mushonje
ubu turashonje hari ibyangombwa tubura mu buzima
kimwe bibiri
bitewe n'ibyo bishoboka none nk'umusaruro twakuraga amazi wo tuba tukibonye
muze igira imbere Jembero vugane na radio cyo? Uraho mbese?
Uraho nese.
Yego yego. Turi ku kibazo cy'ibishorobwa bigenda byibasira aka gace ka Kitabe mu murenge wa Kitabe.
Ibishorobwa biri mu murima wawe.
Abaturanye bimeze bite?
Abagabo wababimeze neza. Ngo nta bishorobwa biri mu murima yacu kandi bishorobwa byaraduteye.
Kubera icyo ari kubibebera ku ruhande.
Njyewe
uriya mu cyari gushaka kuduku kutugaragaza ko
nta aravuga ngo nta bishorobwa afitemo kandi bishorobwa byaraduteye bipfupfunuka mu butaka wahinga ugasanga nibyo gusa hose byarateye hano biba bihari
n'ubu birahari
birimo bijya mu bishyimbo ugasanga ibishyimbo byabaye amamesa byatukuye ugasanga bihise byuma nta miteja bizanye
uretse imishyimbo ikindi bishorobwa birya n'iki
imyaka iyo ari yo yose ubushaja ibigori imyaka yose irimo hose biseseramo ugasanga nta kintu kirimo
igira hino mwegeranye mugende muhana amahana amajambo nta kibazo
n'igiti igishorobwa kirakirya ugasanga hasi yaba intusi ugasanga ntikura neza kubera cya gishorobwa yahubwo hejuru irumu
muze ufite imyaka ingahe wowe
yewe mfite imyaka 50
utuye hano igihe kingana iki
niho nabyirukiye ndahahinga nkagera gute nagiye mbisuzuma nareba igiti kiri kuma najya hasi ngasanga hari nk'ibishorobwa 5-6 byarazengurutse
utuye hano iyo myaka 50 niho wavukiye niho wabyirukiye ubonye ibishorobwa imyaka ingahe mu gihe cy'imyaka ingahe
nko muri 80 ibishorobwa byari niho byatangiye
uravugisha kure
niho byatangiye
ibuka neza uravugisha kure
ndumva ngo mu gihumbi kimwe guhera muri 80 guhera muri 80 niho byatangiye ibyo bishorobwa bibaho
turagenda tugaruka ku ngaruka nk'uko nagiye mbibaza bagenzi bawe
iyo ushyizemo ifumbire cya gishorobwa kijyamo hasi noneho yafumbire kigasa nk'ikiyunguruye noneho ya myaka yamera ugasanga hejuru ntikura neza ugasanga ahubwira to iragenda itukura kandi ushyiramwe ifumbire iriya y'imborera ugasanga ifumbire ntifata
mubonye nk'inzobere mu by'ubuhinzi se mwazisaba iki
twazisaba nk'imiti yatuma ibyo bishorobwa bigabanuka mu butaka
bajye babasura mukababwira ibibazo
kudusura ni nk'uku nyine utugezeho tukaba twaguha nk'icyo kibazo nawe ukakidukemurira
ufite abana bangahe
mbyaye 6
kugira ngo uhinge imyaka yere ubugomba ko kwezi ibyabahaza bingana iki
tubonye nk'imiti yenda nkaheraga ibiro 50 byakwituruna bikaba nk'ibiro 50
ese ubwo mu rugo ufite inzara kubera ibishorobwa se
biturutse ku butaka ubutaka bumeze
emera ubutaka bw'ubusharire yuko uhinga ntumeze
sibyo tubwire wowe
uhinga ntumeze
tubwire bimeze
bite ndaho ndi hano hano rero icyo nagira ngo nkubwire ibishorobwa turabifite turahinga mu butaka ugasanga nibyo bipfupfunukamo twatera ikigori kigatukura twatera igishyimbo cyo cyamara kumera ya kikaba kivuyemo ino nta bishyimbo tujya
mu birya bigenze bite
nibyo duhaha kukiro turahinga bikamera iyo bimaze kumera igishorobwa kikabikenya kikabirangiza
bimaze igihe kingana iki
reka nteganye nk'imyaka 10
imyaka 10
oya nteganye imyaka 10 aho tuboneye amajyambere ashaka kugira ngo dufashe nk'aba baduha imiti niko nateganya mbereyeho
ubu bihagaze bite
biracyari byose uretse nk'ahantu bashobora kuba barageze nenda bakabaha amashwagara bakabaha amafumbire bagashakisha indi myaka ubundi duhinga ibishyimbo ngo bimere
mu rugo wasaruraga ibingana iki
oya ubwo sinaguteganyiriza ngo ibi ntarabona ibyo bishorobwa nashoboraga gusarura nk'imifuka ibiri y'ibishyimbo ariko ubone ibiro 10 sinzi ko nabibona
ingaruka ku muryango nizi
ingaruka ku muryango no guhinga sineze
none se inzarira bishe se nzarabish
nabi ese abageze ngo je ubuno kumbangana iyo umugabo amara gatatu atari yari ugutungwa n'amazi utwo mbonye ntugondera babana nange nkitungirwa n'amazi
ndagira ngo nakire uyu musaza nange nitwasabye imana z'ikere ntuyana umudugudu wawe inka akagari ka mujugu murenge wa kitabe angaha igishorobwa cyaratujujubije nkuko abivuze bimaze nk'igihe cy'imyaka 10 guhera 2010 niho igishorobwa cyatangiye kutuganza cyane ku buryo ubu ngubu ari ingano iyo uhinze nk'ibirayi nuvuga ngo igishorobwa gicukura cya kirayi uko gitangiye gushora kikagicukura wagira ugasanga cyarakimbye cyagikemye nk'ikintu cy'igikono ku buryo nta kintu ushobora kubona bagiye kuduha amashwagara ariko turushyiramo tukaba nta kintu biri gutanga
igishorobwa kibateye inzara mu buryo bugaragara
cyane ni ukuri icyo nkubwira ni ukuri nkange ejo ubundi harantu nari ndi mu rugo harantu nari ndemye akantu ko guteramo amashu ariko ni ukuri narabipfufunuyemo nk'abingahe ndeba kubitwika bagiye bavuga ko ngo uyu muntu ngo abishyize ngo muri toilette zacu ndende ducukura mu giturage ngo buriya ngo hari ukuntu ngo misayane ngo izitwika ngo bigashya ariko nabyo nta kuri ndabifataho navuze ese turatwika bikanga ushyira ku zuba reka daye nko mu kabanda aho duhinga ibirayi iyo uhinze bavuga ko ngo ishyizwe mu mazi ngo gitinya ngo amazi ariko me ushyiramo usibye za nyina barazana zigende zikabitoragura nta kuri kwigishobwa tubona twe umuti w'igishobwa twarawo nawuze kwanza cyeka nk'amwe mbababuze ndicyo mwazakorenda nk'amwe mu mukuru bushakashatsi cyangwa mu mukagira yo ndicyo mwagikora ku kibazo cy'igishobwa ariko igishobwa ni igisimba kidutera ubwoba tutabonera uburyo kukica bavuga ko ari amagi iyo ngo kimenye none ngo yamagingo aturumbutse munuza mu nda yacyo ngo habwo none ngo nukubiba ubwo rero kibaza uko cyo twakora kikatuyobera nayo mashwagara mu byukuri baduhaye turese yatuka ariko ntibibura kubutaboneka nkuba abaturage hano bakunze kurima ikintu cyo kurimira amashyamba ariko niyo urimye amashyamba urimira amashyamba ubisangamo sino mu myaka gusa mu cyayi nko kubona none iyo uri kubagara nk'icyayi nabyo ubisangamo kure sinzi ikintu
none se byomesha icyayi
iyo kiratukura nacyo kiratukura cyane ndakamfatanye nk'imyaka yenda ifite ingufu nkeya nko mu mizi barenda nk'ubushaza mbare nk'ingano mbare nk'ibigori ibyo ngibyo ni ukuvuga ko byo nta kindi kibaho usibye gutukura ujya kubona ukabona biri gutukura ukareba yayire waguze amafaranga yagutwaye ukareba za NPK zira wagize ukareba n'uburyo watanze n'ifumbire y'imborera hari uvute ese guhinga mbyihorere ese none njya gukora muri projet hakurya ku ruganda rw'icyayi ninjya gukora n'ubundi noneho ngasanga n'ubundi amafaranga bampemba n'ubundi kuyahahisha bizambana ikibazo uzasanga yenda bintwaye amafaranga menshi ugahitamo icyo ubureba icyo wakora kikakuburira
ubwo ushobora gusanga umusozi wose bataka inzara
iry'ubu cyane rwose ni bigaragara ahangaha usibye kudeyadeya ubundi usibye ko tudeyadeya tugera twifashisha kudeya ubundi nta kigenda
abakurikiye radiyo ijwi rya Amerika muracyari na Eric Bagiruwusa mu kiganiro dusangira ijambo aho turi kuganirira mu kagari ka Mujuga mu murenge wa Kitabi Nyamagabe ahahoze ari prefegitura ya Gikongoro turi ku ngingo y'ibishorobwa birumbya imyaka ya rubanda bakibasirwa n'inzara
wowe wabonye ibishorobwa kuva ryari muze
ibishorobwa nabonye kera ariko sibyo byubu
Ibyo bimeze bite?
Ibyo ngubo byabirakaze, byakamije. Kuko n'amashyamba bijyamo bikora.
Nabe nusanga bifite ibihwahwa biri nk'inzara.
Urajya guhinga.
Muri 2012 byari bihari?
Ni kera.
Hari uwambwiye ngo abibonye ngo haciye imyaka 10 nibyo cyangwa nuko
2012
niho mwaka kagari kacu twatamitse kubicukura.
Ibishorobwa 2012 byadutse muri aka kagari ka Mujuga cyane cyane babivumbura hano bita kwa Nyakanyeri na hano no kuwinka hano nibwo abashakashatsi ba Izari baduteye inkunga bakoresha uburyo bwo kugira ngo kubicukura bashyizeho amakipe muri ako kagari imidugudu yose bakajya bahinga bagenda babitora bakabitwika ariko nyuma yaho ntabwo byarekeye aho byarakomeje ejo bundi nanone birongera biravumbuka basangana none ibishorobwa biracyari kwa kundi muri icyo gihe batoratoraga ibishorobwa twamaze nibura nk'imyaka 2 tweza na dukeye
ku bwanyu ni ikibazo kitabonewe umuti kandi gikomeye se
birakomeye none imiti batwemereye ubufasha batwemereye ntabwo twabonye ubu twarategereje ntabwo twari twabona ntibaragaruka ngo baduhe decision yabyo
ubwo mwebwe mufite icyizere cy'ubuhinzi kugihembwe cy'ihinga kigiye kuza
ubu twifashe mapfubye nyine none se ubwo noneho imbuto tugiye gutera ntago tuzi ko tuzasarura kubera ko ibishoro bwa narubo bikirimo
nibwo mama uraho
uraho cyane
igishoro bwa urakize
igishoro bwa ndakize
ukize ute
igishoro bwa bizari ibishoro bwa byumweru iyo bimaze gusaza biza bimeze nk'ibivumvure ubwo rero ugahinga ugasanga imyaka ikagera igihe yatere imyaka yamara guterera ubwo igahita itukura
ingaruka nizihe
turasonza cyane mbese nk'ubu mu mudugudu wacu dufite inzara ikomeye kubera ibishorobwa
kuri ubu ngubu umuntu muri guhinga mukabibona cyangwa nuko
turahinga tukabibona ibishorobwa kandi nanone niyo ugize ngo hari igisigayemo mu myaka inguge nazo ziraza zikadutera zikatwonera cyane
uhuye n'umuntu usaba ko ubona afite ubushobozi bwo kuba yakemura ikibazo cy'igishorobwa wa muzabiki
twamusaba yuko yenda badushakashakira nk'imiti yenda bakaduha yenda tugateza ariko noneho tukareba ko ibyo bishobora byagabanuka cyangwa se mu kimwe tukongera tukabicukura mukaduha imiti dushyiramo twamaze kubicukura
uko ugenda umanuka hasi mu butaka se niko
urahinga ugatabira neza ukazamura ibishorobwa ukabibona
bababwira ko biterwa n'ikese
ntabwo tuzi ikibitera twebwe tubona ibishorobwa gusa duhinga niyo hagize ikizaho nk'ikijumbu usanga
niko mama ndabibona bahenze hari igishorobwa wabonye
igishorobwa n'udushingwa ndiho ntwara ibishorobwa byo birimo biragwiriye
uri kubigenza ute uri kubirwanya ute
nabirwanyisha iki suretse kwihingira bikajya bikarangiza ubundi nkajya gucisha uroko tuyino dutunzwe n'ishuro mbega
ese ibishorobwa bitaraza ntabwo mwacaga inshu
ntabwo twayicaga cyane washoboraga nko kuvuga uti nkeneye ikintu runaka mu rugo ugakora uyu munsi ukagenda ukakigura ejo ukagenda ugakora mu kwawe ariko warariye
nibyo
niko bimeze inzara yaduteye ariko nyine turagomeza tugahinga wareka guhinga se iyo ugiyemo niyo wafataho wahinze icyumweru ukahakura umunsi umwe icyo gihe uraramuka kuko ntiwahareka ari mu kwawe se wahagira ute warekeraho
murumva byagenda bite kugira ngo
mwadufasha tukara ko ino nzara twayigwa mwayiturwanya ufasha kukigwanya
tubafashe dute
uzadufasha kugwanya ibyo bishorobwa yenda muduhe muhe nk'abantu akazi bajye birirwa babicukumburamo nk'uko nabonaga babicukumburamo noneho nibabikuramo wenda tuzamara kabiri nanone duhumeka icyo dushyizemo cyiza
nyuma yo kuganira n'aba baturage batunzwe n'ubuhinzi muri rusange mu murenge wa Kitabi twegereye umuhinzi w'umwuga ni Bwana Celestin Sinzayihuga nawe watangiye hamya ko ibishorobwa byabakuye ku isuka
undi nibutse neza ashobora kubaciwe nk'imyaka itanu nibwo byatangiriye hano mu mudugudu wa Winka n'uwa Nyakanyeri icyo gihe baraza baraturatabaza cyane ndetse na minisitiri w'ubuhinzi iraza hanyuma baraza baradutabara batanga inkunga y'ibyo kurya abaturage bakajya birirwa bahinga babitoragura bahiriye uruhande rumwe ntaho baca isuka ku yindi ubundi bishorobwa bikunda kugaragara cyane iyo tumaze guhinga ibigori bigeze igihe cyo kumera buri mwaka biragaruka ku buryo ngubu nta muntu ugipfa kubona ibishyimbo muzwe duhinga ibigori tuvangamo n'ibishyimbo ibishorobwa icyo bikora biraza bikajya bya bishyimbo ugasanga mu bijumba byagiyemo bikunda cyane cyane ibijumba ariko n'ibishyimbo byo mu bigori biba birya bikabimaramo byose bikarangira ubwo ugasanga ibigori nibyo kintu mbese dusarura cyonyine urebye bikunda kuza mu mezi kwa 11 kwa 12 kugeza mu kwezi kwa mbere iyo ibigori tumaze kubyuhira bitangira kugenda bigabanuka kubera ko n'ubundi iyo duhinga ibigori duhinga tubitora twarangiza none mu kubagara tukabagara tubitora kubera ko byaraje birimo birya ibishyimbo
uravuga ngo muhinga mubitora umuntu tuvuge dusanze mwahinguye ni ku masaha ya saa munani wagusanga mu murima muhinga biba bimeze bite duhiye sura nabwo muri mu murima
iyo turi mu murima undi muhinzi abahinga afite ikintu akadobo agatebo cyangwa se n'ibase noneho agahinga yakibona agatora akajugunyamo yarangiza akajya gusuka nk'ahantu hakomeye nko mu muhanda ubundi agashyiraho umuriro agatwika
kuri iyi nshuro twavuga ngo niba byaraje byasize ingaruka ki
ingaruka byashyize ni uku ngubu nta muhinzi wigeze abona ibishyimbo byo mu bigori nk'igihombo gikomeye cyane none se urabona iyo ibigori bigeze igihe cyo guheka nibwo abantu batangira kurya ibitonore by'ibishyimbo bikabatunga noneho rero bikazabashyikiriza ku bigori byera ibishyimbo rero ntabyabonetse kubera ko ibishorobwa byabiriye nubwo ni igihombo gikomeye kuko usanga n'umuturage wundi ibishyimbo twasaruraga tukanabika mu bigega nk'ubu ngubu urabona ni ku itumba tukaba turya ibishyimbo twavanye mu bigori byacu
ibishyimbo biraryumugabo bigasimba undi
papa kuzabibona ahubwo ni ikibazo bikiri nangaya kigeze ku mafaranga 400 kandi twaba tubifite wasanga nta kibazo bigakato hari iyo bikuze bihinduka ibivumvu nkuba muri rashobora kuba ibyo bivumvu ibizo bikongera bigatera amagi akazagarukamo kandi nanone hari igihe kigera bikibumira mu tuntu tw'udukono kuko twajyaga tubibona tubikura bikabikura akantu k'akabumba k'uruziga bikajyamo bishobora kuba rero byijemo aho ngaho bikazongera bigafobora bikavamo
rimwe na rimwe abahinzi b'umwuga bakora inama iyo mukoze inama n'ababakuriye cyangwa se n'ababashinzwe muri za minisiteri z'ubuhinzi ingamba muganiraho cyangwa se
kuri icyo kibazo
kuvuga ngo inama batugiriye ni ukuvuga ngo nujya guhinga uhinga ubitora nta muti turabona duteramo ngo bipfe wazabagaruka bagaru bitora ntabwo ari umuti urambye kubera ko n'undi n'ingaruka mwaka nta nubwo bipfa ni ukuvuga ngo igipfa n'icyo wishe icyo utashoboye kubona kiragucika kikaguma mu rundi haramutse hashobotse kuboneka wenda imiti yo kubyica ku buryo umuntu yatera mu murima bigapfa byaba byiza tukajya tuyiteramo tumaze guhinga ibigori cyangwa se niba ari uburyo twakingira imbuto yiyenda y'ibishyimbo twajya gutera tukabitera twabisize imiti ku buryo aho kiri igishorwa kitari buhake
mufite icyizere cy'iku cyiciro cy'ubuhinzi kigiye kuza cyangwa se sezo y'ubuhinzi
icyizere twagira ni ikintu ukuvuga ngo icyambere niba wahingishaga abahinzi batanu ahantu wahingwa n'abahinzi batanu wahingwa n'abahinzi icumi nicyo kintu kugira ngo nyine tugire igihe cyo gutura ibishoroka kubera ko wabahinga batora nyine nuko nta wapfuje batabyaye ntitwakirwe tubihinga twabyihorera kuko n'undi ntabyo tube tuzasarura kuko byanze bikunze tumaze guhinga ibishorobwa biraza n'ikijumba cyangwa ikirayi cyariho n'igishorobwa kirura kubi nawe ntiwakiri
iki kibazo cy'ibishorobwa bishonjesha abaturage muri Kitabi ubuyobozi bw'uwo murenge nabwo bwemeza ko kizwi tuganira na Bwana Jean Damour umudatebu uyobora uwo murenge yatwemereye ko hari n'igihe byarumbije imyaka hagomba kwiyambazwa inkunga zo kugoboka rubanda kugira ngo babashe kuramuka
ni ikibazo cyatangiye hashize nk'imyaka nk'itatu ariko n'inzego z'ubuyobozi bw'igihugu no muri minagiri barakizi hari n'ibyo bakoze
bike
muri make utwo dusimba twagaragaye mu mirima imwe n'imwe yo muri ako kagari ka Mujuga tugaragara turya imyaka cyane cyane y'ibinyabijumba
yego
ibirayi ibijumba n'ibindi byera bishorera hasi ariko byerera hasi mu butaka ikibazo two tukaba turi ari twinshi ahantu hamwe ku buryo giteza ikibazo nyine aho nko mu murima umuntu akaba yahahinga ntasarure cyangwa twaba tunariye nko ku kirayi n'urugero icyo kirayi iyo kakiriyeho niyo katakimara ntabwo wagenda ngo giteke kiba kirura cyane ubwo rero bimaze kumenyekana ubuyobozi tubifashijwemo n'ubuyobozi bw'akarere abagoronome baraje barabireba babona ni ikibazo dutanga raporo birazamuka habaho imiganda yo kugira ngo abantu bakuremo utwo dusimba noneho iyi miganda irakorwa ndetse na minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi yakoze ku buryo abo baturage kubera ko bari bahinze ntibasarura bahawe akazi ko gukuramo utwo dusimba mu butaka bwabo ariko bakajya bahembwa ibiribwa byatanzwe na PAM ubwo muri icyo gihe ubwo hashize n'imyaka nk'ibiri ibyo ngibyo bikozwe nyuma yaho twari tuzi ko mu by'ukuri yenda utwo dusimba twagabanutse nyuma rero ejo bundi nibwo abaturage bongeye mu by'ukuri kugaragaza ko utwo dusimba tugihari
ese haba hari ingamba kiziba ibishorobwa byibasiye ibice bitandukanye by'umurenge wa Kitabi turabibwirwa n'abashinzwe ibikorwa by'ubuhinzi mu kigo cya minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi RAB
turamushimiye mugenzi wacu Eric Bagirubusa watembere mu karere ka Nyamagabe mu ntara y'Amajyepfo akavugana n'abaturage ndetse n'abayobozi bo mu nzego zibanze muri ako karere. Turi kumwe muri uyu mwanya ni kuri telefone birumvikana n'umwe mu bayobozi b'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi mu ntara y'Amajyepfo. Mwabanza kwibwira abatwumva?
Ego nitwa Gasana Aime Parfait, naba ndi umukozi w'ikigo gishinzwe guteza imbere ubuhinzi mu ntara y'Amajyepfo mu kagari magufi bitarabo.
Ndabashimiye kandi ndabasuje cyane Bwana Gasana Parfait, murakomeye cyane. Sinshidikanya ko iki kibazo cy'ibisimba byangiza imyaka mu karere ka Nyamagabe mu ntara y'Amajyepfo mwacyumvise. Kugeza ubu uruhare rwa minisiteri y'ubuhinzi kuri ibibazo ni uruhe?
Icyo twumvise ni udusimba bita ibishorobwa ubundi akaba ari larve cyangwa inyo ikomoka ku bwoko bw'ibivumvuri era amagi mu butaka, amagi mu butaka akaba ari avamo ibyo bishoroka. Ariko ubu ngubu nuko iyo tubaze umubare cyangwa population yacu kuri metro kane ubona byaragabanutse kuko nta nubwo byashira burundu ariko ubu ngubu byaragabanutse iyo ubona kimwe cyangwa tugisangiyeho kuri metro kane
ni ukuvuga ko urugero rubyangizagaho imyaka rwagabanutse mugereje n'ibihe byashize
byaragabanutse kuko umubare wabyo ubu ngubu ntabwo ari mwinshi cyane kugabanuka nuko abahinzi bamenye ko babigwanya
none se kugeza ubu ikigo mushinzwe iki cyarabe hariyo cyakoreye abaturage bo muri karere ka Nyamagabe kuri iki kibazo
twabahaye umuti hari umuti tubaha umuti twita insecticide mu bwoko bwa perimetrine cyangwa roketi bakoresha iyo batabwiye ibyo bishorobwa kugira ngo bazice ikindi ikigo gukora ni ubushakashatsi kuko uriya ibisimba cyangwa udusimba tuba mu butaka turagoye kurwanya ntabwo watera umuti hejuru ngo tuzatse turimo turagukora ubushakashatsi rero kuri utwo dukoko uburyo burambye bwo kuburwanya tukaba turimo dukoresha utundi dukoko dushobora kubijya biri mu butaka kugira bipfe ikindi ni uko dushobora gufata imbuto tukazisiga umuti iyo uziteye twa dusimba ntitube twarira ibyo imyaka cyangwa twangiza ibintu by'imyaka mu butaka
none se nk'abaturage bo mu karere ka Nyamagabe aha tuvuga hari icyo mwababwira ubushakashatsi mukora bwagezeho ku buryo bagira icyizere cy'uko mu minsi iri imbere iki kibazo cy'ibi bishorobwa kitakongera gukwirakwira mu myaka yabo
turimo turakorana nabo nubwo ubushakashatsi tubukora mu mirima y'abaturage twakoranye n'abaturage bo mu mirenge ya Zatare dukoresha twa dukoko kari babikora nabo ubwabo barabyivugira ko bishobora kuba byatanga umusaruro ariko ubushakashatsi ni uguhozaho tuguma tureba koko niba ubwo bushakashatsi mu dukora tudashobora kuba bujya kwakangiza ibindi niyo mpamvu bitwara imyaka myinshi urebye ubwo bushakashatsi dukora uratanga icyizere natanga icyizere ko udusima ashobora kuturwanya ariko turwanya naho ntabwo twaturwanya burundu ngo twose dupfe ntabwo hagenda hasigara kamwe tubiri ariko ntibyangize cyane ya myaka y'abaturage
mu baturage bavuganye n'umunyamakuru wacu icyo bumvikanije cyane kandi batakamba ni ikibazo cy'inzara ibugarije kandi itavaho hari uburyo leta iba bafashamo kuri iki kibazo
inzara ubwo simbyumva neza inzara ko ngira ntabwo iterwa n'ubwo bushorobwa kandi iyo turebye mu ntara y'amajyepfo yose nta nzara ihari kuko ubungubu barejeje ibigori barejeje ibishyimbo n'ubungubu bakanywa bateye ibirayi ingano banakoresha leta n'abunganiye ndetse no mu ishwagara ariko ubungubu nyakubahwa perezida wa repubulika yaremereye ishwagara ubungubu benshi bakarimo barayikoresha kandi mu gihembwe gishize tukaba twarabonye yuko umusaruro wazamuye ugereranyije n'uko mbere bahinga badakoresheje ishwagara
iki kibazo cy'udusimba twangiza imyaka hari ahandi mu Rwanda byaba byigaragaza ku buryo hari nk'inama mwagira abaturage baho mu buryo bwo kutwirinda
ubundi aho twumva ibyo bishorobwa ni mu turere turi ku nkengero y'ishyamba rya Nyungwe icyo dukeka ni uko ibyo bivumvuri bishobora kuva biva mu ishyamba rya Nyungwe bikaza bigatera amagi ya mirima icyo tugira inama abahinzi rero ni uko iyo barimo bahinga buri gihe ibyo bishorwa bitoragura bakabita ahantu hamwe bakabitera umuti bigapfa umuturage akarebera n'ubundi abandi bose bakaba babikorera kimwe kuko niba umwe abitoraguye akabyica ubundi ntabyice ibyo bishorwa bizahaguma kandi ibyangiza ni umubare iyo umubare ubaye mwinshi birangiza biragaragara ko byangiza ariko iyo umubare ubaye mubindi ugabanyuka urabona ko bizatebegaraga
ubusanzwe se ibyo bishorobwa muvuga bituruka ku bivumvuri bizanwa n'iki murashaka kuvuga ko ni ishyamba ribitera kubera ishyamba ryinshi cyangwa se ni ukubera ibihe
n'ibihe birimwo ubwo bwoko bw'ibivumvu bushobora kwiyongera kubera ibihe iyo bwiyongera rero mu buryo bwabwo kuba byinshi ni uko bitera amagi mu butaka bitera amagi mu butaka akaba yatanga ibyo bishorobwa bishobora bidashobora kuba byinshi bikangira imyaka y'abatutsi
ndabashimiye cyane bwana Gasana Parfe Eme ku bisobanuro muduhaye kuri iki kibazo cy'ibishorobwa byangiza imyaka y'abaturage mu karere ka Nyamagabe ni mu ntara y'amajyepfo y'u Rwanda murakoze cyane kandi namwe abatwumvise uyu munsi mu kiganiro cyacu dusangira ijambo ndabashimiye kandi nongera kubibutsa ko mwajya mutugezaho ibibazo ndetse n'amakuru y'aho mutuye aho mukorera ndetse n'aho mutembera natwe ku ijwi rya Amerika tukayatangariza abatwumva kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mweze kandi mugire ibihe byiza.